hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay warbixinada sheegaya in cunsuriyad lagula kacay qaxootiga ka cararaya waddankaasi Ukraine. UNHCR waxaa kale oo ay sheegtay in qaxootiga ka baxsanaya duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ay hadda gaareen 1 milyan oo qof. Afhayeenka UNHCR ayaa wareysi siiyey VOA da qaybteeda Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaana warbixintan noo soo diyaariyey.
iyadoo dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine uu galay maalinkii 8-aad ayaa waxaa hay'adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ay sheegtay in dad gaaraya 1 milyan oo qof ay dalka Ukraine ka qaxeen. Kasokow dadka reer Ukraine oo ah kuwa ugu badan ee ka cararaya dagaalada ka socda dalkooda ayaa haddana waxaa jira qaxooti badan oo ay ku jiraan kuwa kasoo jeeda qaaradda Afrika oo ku noolaa dalka Ukraine oo u cararay dalalka dariska la Ukraine sida Poland. Maalmihii lasoo dhaafayna waxaa si weyn dunida looga hadalhayay cunsuriyad lagula kacay qaxootiga kasoo jeeda qaaradda Afrika ee doonaya in ay Ukraine ka baxaan, kuwaas oo qaarkood sheegay in muhiimadda la siinayay qaxootiga u dhashay Ukraine marka lagu jiro safafka ee loo gudbaya xadka dhinaca Poland. Laura Badawan oo ah afhayeenka hay-adda UNHCR ee xarunteedu ay tahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaan weydiiyey haddii ay ka warhayaan qaxooti la midabta koray.
Aware and we are very concerned about the reports of racism and that people are being blocked from getting on trains.
Waanu la soconaa waana ka walaacsanahay warbixinada sheegaya cunsuriyadda iyo in dad ay jiraan laga hor joogsaday in ay tareenada raacaan oo Ukraine ay ka baxaan si ay u gaaraan dalalka dariska. Waxaa jira arday iyo shaqaale ajnabi ah oo ka kala yimaada dunida. Waxaa qaxootiga ku nool Ukraine ay gaarayaan 5,000 oo qof iyo sidoo kale 200 oo iyaguna ah magangelya doon. Waxaanu caddaynay in aan dadka ka qaxaya dagaalka dalkaasi Ukraine aan lagula kicin wax midabta koora, waana in si isku mid ah loo magangeliyaa dhammaantood. Waa muhiim in dowladuhu ay u furaan xuduudda dadka ka cararaya dagaalka iyadoo aan la eegin halka ay ka soo jeedaan iyo midabkooda. Laura ayaa waxaan weydiiyey haddii hay-adda UNHCR ay ka war heshay xadgudubyo lagula kacay qaxootiga.
There have been reports on social media and people have been documenting their experiences.
Waxaa jira warbixino baraha bulshada iyo dad ka hadlay in ay midabta koor la kulmeen. Waxaanu la soconaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ay xilligan samaysay lambar taleefan oo degdeg ah kaas oo loogu talagalay in dadku ay soo wacaan, gaar ahaanna dadka ka soo jeeda Afrika, Aasiya iyo dadyowga kale ee doonaya in ay dalkaasi ka baxaan, si loo hubiyo in waddo nabdoon ay ku baxaan dadkaasi qaxootiga. Madaxda UNHCR waxa ay kala hadleen dowladaha ay khusayso in aan cunsuriyad lagula kicin dadka qaxootiga. Hal dhacdo oo cunsuriyada, xataa haddii ay jirto, waxa ay la mid tahay wax badan, waa mid aad looga walaaco.
But even if there is one incident of discrimination, it is too many and is deeply concerning.
Ukraine oo ahaa dal xasiloon ayaa duulaankii Ruushka kadib hadda ay si weyn uga qaxayaan dadkii u dhashay dalkaasi iyo qaxootigii ku noolaaba. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.